munaasabo dunga kudidi digmada diin sore gobal ka baaya haiti to abal marang leka gudun si ay. Koo xadika gule sati buno naga loqte digmada iyo koo xoo yankala ullu gudun si ay. Aqab isu boortis o shal duwang. Walibana munaasabo da kwa qayb galay maa mulka digmada diin sor ururada dalan yirada ururada bilanta iyo qaybo shal duwang e bulshada. Ankoreng haan okumida kwa qayb galay alka munaasabo da yaway baayo hambaliya andirena koo xadika gule sati. Walibana ya shegan inyo muhimeta in lo hormare isu boortis ka diganka.
Dalinyaroy ururka sportiska iyo ururka dhalinyarada ba waxay idinka baahin maamulka degmada Diinsoor inay garab siisan sida amaanka degmada Diinsoor loo sugo balinteena ah inay magaaladeeni sida ay u qorxoon tahay saki fiican ay u qorxaanad
sportistu waxa way in sidiisaba macna badan u leeyahay isdhexgalka bulshada walaaleen dadka waxyaabo badan faa'iidooyin badan u leeyahay
waxaan halkan u joognaa laba arrimood aan u joognaa ciyaartii soo saartay muddo bilah in la soo gabagabeeyo koobkii aan gudoonsino gruubkii ku guuleystay koobka inay qaadaan
dhanka kale xildhibaan aamina abdaxfiid iyo waliba ay ku hadalay in isdhexgalka bulshada yeeshato aan horseedo korta horumar degmada iyo deegaanada hoos koyo yoonan hambaliyeeti kooxda ka guuleysatay koobka
tan ka dhaleysha Diinsoor nabad ma taash lankay gurkade nabada sidii san arkaystano lankay Diinsoor ciyaartay mirugoogto gurkade ciyaartay an ka tabay ciyaartay laan ka tabay koobka soo dahab ka gantiyalo Diinsoor gudoomiyaha ilaahi hadoor gudoomiyaha Diinsoor iska her badan oo kasoo busi
an ka dambeyntii gudoomiyaha degmada Diinsoor Usmaan Macalin iyo waliba wasa dhalinyarada degmada kala dardaarmay inay ku shaqeeyaan nabadda degmada sadelan hormaray lahay arimo sportiska
kalo aan ilaabi karin oo halkaan ugu mahadcelinaya oo ilaahay ka soo rageliyay inay ciyaartaan halka bil socoto 5 December ee bilaabatay 7kaas isho ciyaarahi socdeen ilaahay ka soo ko waxa daadihiinay gudiga garsoorka degmada kubada cagta ee degmada uu hoggaamiye u yahay walaalkayga ala umaasiin qiimo lana maamulka agtiisna qiimaha kaleedeen wax walba qiimo lana waa mudantiin ugu dambeyntii isboortiga degmada iyo ururka dhalinyarada iyo qaybaha kala bulshada kala duwan ee bulshada degmada Diinsoor waxaan u balan qaadeynaa hawshan waa bilow dhamaad maaha inay bilow tahay ogaado aan dhamaad ahayn wax qabadkii degmada maamulka cusub imaaday maanta idin bilowday waxaan idin ka codsanayaa hadii aad dhalinyaratihiin inaad nagala shaqeeyaan maamul ahaan abliga saddex mar idin ka codsanayaa abliga inaad nagala shaqeeyaan marka labaad waa inaa horumarka degmada dhinac kasta leh waa inaad nagala shaqeeyaan abni cid aan abni helin meel aan abni ka jirin nool kama jirto haddana nabad jirin nool ma jirto shalay maanta Diinsoor ka wanaagsan tahay sawmaaha waxaan rabnaa maanta inay bari ka ficnaato Diinsoor cid samayn lahayd Ilaahay ka sukow idinkii anagoo isku xiran waayo.